popola arena jwala ba re nwile ba nyana ba bona ba rata zaga ba rata jwala ba feditse bo jwala jwale ra sokola malabeng ba sile ba na le bonkgono ba tletse minate nating alifati atubehile malapha batho jwale ra sokola malabeng ba sile bana le bonkgono ba tletse minate nating alifati atubehile malapha batho jwale ra sokola
la sokola, banyana mo ba fihlile
Sokola, la sokola.